I'm here with
Barafu.
Barafu.
With the ice.
Ice Monye.
Ice straight again.
Ice straight again. bro, let's kill. $1 billion question of the day.
Yep.
How long should a talking stage last?
Talking stage. Kitu ya kwanza. Me personally, me talking stage ni zi. Me akuna kitu kaa talking stage. Uta kuko uko talking stage na dem. Unasema uko talking stage kuna mtu mwingine anagonga. Uko talking stage ndo ugonge. Anagonga ukiwa talking stage ukitaka hadi wewe. Unabonga bonga. What are we bonging with you? What are we bonging?
And he's gongering
and he's not the door and he's not the mayai. It's gongari. Ini Nairobi lakini bizi. Ini Nairobi.
So talk stage guys.
See, hadi mademo nyao anajua. Ukiona ati unasikia demo anasema talking stage gani? Ini Nairobi bana. Yeah. Talking stage labda Busia na huko.
It is what it is.
But see Nairobi. Mashallah, see Nairobi.
You're mekataa. Noma. So, word of the day.
Word of the day.
Last time, ile ya mwisho imewabamba sana ile.
Oh, ile ni juu ni kitu hiko, unajua mimi.
Mini facts. Uliwaambia ukweli.
Naongeanga ukweli watu wangu, unaona. So,
no sugarcoating.
Una sugarcoat saa ngapi? Unasema kitu vile hiko. Alafu, word of the day. Kama wewe ni dem na una bleach, bleach hadi akili. Tutaki kubishana na mzungu mjinga. Sibishane na mzungu mjinga. Na kama unafanya nini? Naitanguaje hizi wanaongezanga?
Hizi mabad lifting
manini?
Eh.
Hey. Ai. Usifure ufala. Usifure. Lakini what of the day ni hiyo tu Stay natural. Stay as beautiful as you are. As in Mungu akukosea kikuweka akikupatia sura yako.
Kama yani unaonyesha kama wewe ni wambrianga baki wambrianga yani.
Kama unavanga short.
Vanga tu short.
Na mini skirt ndani.
Wewe vaa tu hiyo. Kama unavanga kamisi vaa tu kamisi na jai. Sawa?
Adubishari.
Gang.
Zewe. Yeah.